نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وموبوغرام ياتو ياليلو تكاليتو غامبلانا مغمغاسو بان كان يوكزاني مسحابة رضي الله عنهم نبو ليلو غامبلي تلبان كان يوكزاني كومبلا عمر رضي الله عنهم kudali tsibwe ndi chipinda chodzadza ndi anthu monga Abu Ubaida radhiyallahu anhu. Senza tikwambiri tikali tikuyamba nkhani ya Abu Ubaida ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Ndi tikali tikuva zambili mkati mwakemu. Ndi kwa lero tatenti yambe ndi shonchi ndi kodi chimichida chitika ndi shani yeye ndi ndani. Panali tsiku lina lake limene Umar radhiyallahu anhu anakhala pansi ndi gulu la maswaba radhiyallahu anhu maswaba ena ndi ena pamene iye anayankhula ndikwa kufunsa anthu onena kuti kodi tandiwuzani chimene anthu inu mukulakalaka. Senza kuti anali mmajimaa adali atasonkhana potulopo ndi amafunsana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wokhalaso khalifa mu nthawi imene amene anali mtsogoleri amene amayimira asilamu wosa amene amayimira chisilamu mu nthawi imeneyo ndiye wayitanisa wakhazika basi masohaba angapo amenewa ndi anazafunsafunso onena kuti kodi khumbo lanu ndi lotani mukulakalaka shani pamene mulipa. Munthu wina anamilira adamika mkono nanena kuti chokhumba changa khumbo langa ndiloti chipinda chonse chimene takhala chino chitadzadza ndi madirham. So madirham ndi ndalama zimenezi za silver mu chiarabu chimatchedwa kuti dirham. Ndiye iye akunangosonanena kuti ndikulakalaka khumbo langa ndiloti chipinda chonse chino chitadzadza ndi ndalama zimene za madirham ndikuti ndiwononge zonsezo pa njira ya Allah subhanahu wataala ndipange spendi ndizipeleke mu njira ya Allah subhanahu wataala. Umar radhiyallahu anhu atamva zimenezi adayankhulanso ndikuwafunsanso kachiwiri tandiwuzani chomwe mukulakalaka anthu inu. Then munthu winanso adayimirira nanena kuti khumbo lomwe ndili nalo ndili kuti chipinda chonseyi chitadzadza ndi ndalama za golide mene madinar ndipo zonsezo ndikuzipeleka mu njira ya Allah subhanahu wataala kuti zigwire ntchito mu njira ya dini zithandize anthu ndi cholinga chofuna kusangalatsa Allah subhanahu wataala. Apanso Umar radhiyallahu anhu adawafunsaso kachikena kuti yayi taninani tandiwuzeni chomwe mukukhumba anthu inu chonde. Munthu wachitatu anso adayimirira adayimika mkono nanena kuti chokhumba chimene ndili nacho ndi chionena kuti chipinda chonsechi chitadzadza kapena kuti chidzadze ndi miyala ya mtengo wapatali imene ili ngati golide ndi siliva ndipo ndigulitse ntchito ndigulitse ntchito miyala amene golide amene ndigulitse ntchito yo ntchito yonse miyala yonse mu njira ya Allah subhanahu wataala. Umar radhiyallahu anhu adafunsaso funso lomweli kachinayi ndiofunsa ngati pali wina amene ali ndi khumbo lililonse koma adayankhidwa onena kuti sadafuni china chilichonse. Kenako olemezeka Umar radhiyallahu anhu adafotokoza khumbo lake nanena kuti khumbo lomwe ndili nalo ndikuti chipindachi chitadzadza ndi amuna otere amuna wokhala ndi mbiri yabwino yotere kuti omwe amuna amene angakhale ngati Abu Ubaida Muaz bin Jabal ndi Hudhaifa ibn Yaman radhiyallahu anhum. Kusenza kuti Umar chimene akuyesesapa chimene uthenga umene akupereka ndiwona kuti khumbo lake ndiloti akuluakulu mwa masohaba angati amenewa apezeke mchipinda chimenechi kotero kuti nditha kugwiritsa ntchito aliyense wa iwo mukumvera kwa Allah subhanahu wataala. Kusenza kuti nditha kuatuma anthu amenewa wina aliyense mwa iwo mopanda kuopa mopanda kukayika kwina kulikonse kuti agwire ntchito ya dini ya Allah subhanahu wataala ntchito yopitisa dini ya Allah subhanahu wataala. Ndipo zimene zikhoza kuchitika anthu amene wakhoza kuyigwira ntchito imene ndi zimene ngatiia zitatero nditha kuzigwiritsa ntchito motumikira dini ndi kufalitsa dini pa dziko lino lapansi. Kusenzati khumbo la Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ndiloti atapezeka anthu wokhala ndi mtima umene Ubaida ibn Jarrah radhiyallahu anhu Muaz ibn Jabal anthu amenewa ndi atapezeka anthu angapo anthu ochuluka amitima ngati ya anthu amenewa ndikuwatuma iye ndikukhala ndi khumbo lowatuma anthu amenewo kuti agwire ntchito yopitisa patsogolo chito ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kupiti sabatugulu dini ya Allah na malenga. Ndiyo uti dini yiko za upita batugulu mwapando wakaika kuligose. Tupuzi la wene ipaunena uti. Nchito yofali cha dini. Si ali yese ya hii. Kuma ndia antukawa wamena Allah subhanahu wa ta'ala. Ndi wasanka. Antu wamena makandu kutipirika. Antu wamena makandu ule minudu wawo. Antu wamena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada wa hiko uta antu wanda wamena anga gule nchito. Yopiti cha dini batugulu. Mpembe Allah subhanahu wa ta'ala utatupangiso ife ukala ngula akapolo ake ukundi do Allah subhanahu wa ta'ala amini anga kali ndintima uobiti sa dini Allah subhanahu wa ta'ala patugulu munga mini masahaba radhiyallahu anhum ada ashitira.